murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mukumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi mu Burundi kuri short waves metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no kuvuga rwacu rwa internet kuri www.radioyatuvewa.com. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatumva aho muri hose ku isi. Mukanya rero ni cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha. Uyu munsi turabaganirira kuri gahunda ifasha imiryango cyangwa se abarwayi bafite uburwayi budakira cyangwa indembe. Ubwo rero mugume hafi ya radio yanyu, ikiganiro kitaza kubacika muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Inshuti z'ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko duherutse kubiganiraho, si ikintu cyoroshye kurwara uburwayi budakira cyangwa se kurwaza umuntu uzi ko atazakira. Hari byinshi bihinduka mu mibereho y'umuryango, mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi turaganira ku buryo bukoreshwa mu gufasha umurwayi ndetse n'umuryango we kugerageza kugira imibereho isanzwe igihe hari umuntu ufite uburwayi budakira. Twongere rero kubatumirira Madame Diane Mukasahaha, akaba ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni umuhuza bikorwa wa palliative care cyangwa se soins palliatifs ku rwego rw'igihugu, akaba rero ari gahunda ya Ministeri y'ubuzima mu Rwanda. Turaza rero kubaha umwanya muze kubaza ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo mu gihe hari inama iteganijwe kuri serivisi izwi nka palliative care cyangwa se soins palliatifs nkuko nari mbivuze. Nizaba mu cyumweru gitaha. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Iyacu ya WhatsApp ni kubanza akamenyetso ko guteranya 202 441 9931. Reka rero twakire umutumirwa wacu ntabatindiye, Madame Diane Mukasahaha. Muraho neza, murakomeye.
Muraho neza Eugenie.
Yee, nongeye kugushimira uyu mwanya wongeye guha abakunzi b'ijwi rya Amerika na radio ijwi rya Amerika ubwayo, kugira ngo wongere udusobanurire ku by'iyi serivisi itangwa mu Rwanda. Nguhaye ikaze kandi.
Ego, murakoze. Ndashimira ijwi rya Amerika ko mwaduhaye umwanya. Ni ubwa kabiri muri iyi minsi muduhaye umwanya wo kuganira kuri iyi gahunda ikomeye nziza yitwa palliative cyangwa se palliative care mu ndimi z'amahanga. Mu Kinyarwanda ntabwo navuga gusa twabona neza uko tuvuga cyangwa se uko twita izo soye, ariko ngerekereje mu magambo makeya, ni ubufasha buhabwa abantu basanze barwaye indwara zidakira n'ubwo indwara itazakira, ariko noneho abantu bagafashwa kurushaho kubaho neza batababara cyangwa se badafite ibindi bibazo bishamikiye kuri iyo ndwara.
Twongeye kubatumira nyine kubera ko hari n'inama iteganijwe kuva tariki 17 kugeza ku ya 20 y'uku kwezi izasuzuma ibyerekeranye n'iyo n'ubwo bufasha cyangwa se palliative care nk'uko mumaze kubivuga. Ubu buryo bukora gute?
Murakoze no kudufasha kwibutsa iyo nama. Turashimira Leta y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima ko hari intambwe u Rwanda rugezeho mu gufasha abarwayi bafite indwara zidakira, ku buryo amahanga yaduteye iteka muri uyu mwaka baduhitamo ko twaba twebwe tufata iyo nama ariko twa ikicero cy'iyo nama iswa kwakira iyo nama inama mpuzamahanga iri mu bihugu binyuranye uyu munsi bigera ku bihugu 50 n'ibindi basa bateraniye hamwe kugira ngo tuganire mu gihe cy'iminsi itatu impuguke zinyuranye uburyo izo se palliative cyangwa se palliative care zitangwa ku barwayi mu bihugu binyuranye n'abanyarwanda birumvikana bungukireho Separatifu rero nk'uko nababwiye ibihugu biri mu nzira y'amajyambere reka mvuge ibihugu byose nahereye ku Rwanda gusa usanga kenshi batinda ku bufasha bwo kurinda indwara cyane cyane izi ndwara zandura za diyare impfu z'abana kuko akenshi zose zica vuba kandi ziba ziteye ikibazo kigaragara ako kanya ariko uko ibihugu bigenda bitera imbere niko usanga umuntu arushaho kugira icyizere cyo kubaho kirekire abana batagipfa bavuka indwara zandura za diyare n'izindi zoroheje zigakira noneho izi ndwara zidakira zikarushaho kuba nyinshi za izo bita NCDs non-communicable diseases uko zibayeho nyinshi niko usanga abantu bagira ikibazo bakakenera ubwo buvuzi za kanseri za diyabete indwara z'imitima ugasanga rero ni ngombwa ko ibihugu bya Afurika natwe Rwanda turimo tugomba kwitegura gufasha abo barwayi kuko nibwo bwose tuvura nubwo bwose turinda indwara ariko hari abarwayi badakira kandi bakomeza bakaba abantu ntabwo tuzi umunsi ndumva ari aho ngaho nagira ngo nsobanure
tugarutse kuri iyo nama gatoya murebye nk'ibyifuzo u Rwanda rwaba rufite ikintu rwaba rwiteze by'umwihariko kuri iyo nama cyaba ari nk'iki
ikintu cy'umwihariko twiteze muri iyi nama ni uko dushaka ko abantu benshi bitabira kugira ngo bamenye aho ibindi bihugu bigeze cyane cyane yuko ibindi bihugu byateye imbere usanga hari ahantu bigeze rwose ugasanga no muri Afurika dukeneye yuko bamenya uburyo bukoreshwa kugira ngo bafashe abantu kugira indwara zidakira ugasanga nk'urugero hari imiti myinshi iri gukoreshwa muri iki gihe imiti igabanya ububabare cyangwa se ivura ububabare dushaka kugira ngo muri iyi nama ivugweho cyane usanga hari ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje yuko iyo umuryango nyarwanda cyangwa umuryango nyafurika ufite umurwayi umwe ufite ububabare kandi bukabije abandi banyamuryango babiri cyangwa batatu nabo bahita bafatwa n'ikibazo cyo kurwaza igihe kirekire abana bajya mu mashuri abaturanyi ntibakore kubera barwaje ugasanga birateza ikibazo niyo mpamvu yo muri nama twitezeho ko abantu benshi bazakangurirwa cyane kumenya separatifu kumenya kuzisaba no kumenya kuzitanga ku bazitanga
iyi nama se inama nk'iyi ku rwego mpuzamahanga yiga kuri iki kibazo nyine kizo sumwe paliyatifu ni ubwa mbere ibaye cyangwa ihora iba buri mwaka uko mwaka utashye
nakoze inama ngaruka myaka itatu iba rimwe mu myaka itatu iyi nama ni ya gatandatu ibayeho ku rwego rw'isi igenda iba isimburanye ibihugu bya Afurika kuko ariho usanga hakenewe cyane ubufasha muri iki gihe n'ahandi burakenewe ariko muri Afurika hakeneye gushyirwamo imbaraga gatatu mu bihugu bindi mu myaka itatu ishize yabereye Uganda mu yindi myaka itatu ishize yabereye mu gihugu cya Afurika y'epfo ubu rero ku nshuro ya gatandatu mu Rwanda ikindi nongeraho ni uko hazaba na sesiyo cyangwa se indi nama ibanziriza iyi ngiyi y'abaminisitiri ba Afurika cyangwa se ababahagarariye bazaba bavuga nabo kuri palliative care bazitera kuganira kuri stress palliative kugira ngo minisiteri z'ubuzima za Afurika zifate imyanzuro ikigiye gukorwa kandi zifate imyanzuro yo kugaruka hejuru urumva na abaminisitiri bazaba baje hari bamwe bamaze kwemera ko bazaza bamaze kudusubiza hari n'abandi bamaze kohereza amadelegasiyo cyangwa se ababahagarariye kugira ngo bafate imyanzuro tuzagenderaho muri iyi myaka itatu tubasha kwirebera nk'igipimo ese mu byo abaminisitiri bacu cyangwa abayobozi bacu bemeze ku isi ya palliative muri imyaka itatu tugeze hehe ese ku rwego rw'isi ku gishushanyo cyangwa ku ifoto yo ku rwego rw'isi tugeze hehe muri imyaka tukongera tukisuzuma aho tugeze
ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga giha ijambo abakunzi b'iyi radiyo kugira ngo babaze cyangwa se batange ibitekerezo najya ngo tunyarukire ku murongo wa telefone tubaze twakire Musafiri Musafiri uranyumva
ndakumva
wiriwe neza urahagana hehe
mire ndi kiganiro mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
yego ikibazo ufite cyangwa se icyifuzo igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu
ndumva nuko ntakurikiye neza nimbaro kutika kuhu kubarugua hizo nguara zika sila wenda watika abgaone esko zikie
nabgaru kutabi itaho ahubwo no kureba uburyo barushaho kwitabwaho
barushaho kwitabwaho ikumba nk'abanyarwanda umuntu w'urwaye wenda indwara idakira iyo umwitayeho ndumva nawe agira icyizere akaba ameze wenda nk'undi murwayi urwaye ya ndwara ikira wenda we n'ubwiyitakira ariko kuko ukuntu wamwitayeho ari kubona uri kumuha icyo ari kubona ashaka akakibonera igihe ndumva nawe afite icyizere icya wa wundi urwaye urwaye ikira
bishobora no kumwohereza yenda ubabare cyangwa bikamuha icyo kizere nk'uko urimo bivuga hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
icyo numvaga nyine ni uko bajya bitabwaho bikuye naho bitari naho nyine bakahagenda bakagenzura bakareba nimba hari aho batabitaho nyine nabo bakababwira bakabitaho bikwiye
urakoze cyane mbere yuko
ni
Musafiri yitwa Musafiri
Wasafi
Wasafi
Wasafi nange kubaza aho utuye nta barwayi uzi baba barwayi za kanseri cyangwa ngo azakira bagaruwe mu ngo badakurikiranwa cyangwa abana bavutse bafite uburwayi bakabakira mu byumba hirya
barahari ntabwo ari benshi nkunda kubona ni bake bake ariko abo mbona bafite baba babitayeho nyine ariko ntabwo ari benshi mbona ariko abana mbona baba bari kuzitaho nta kibazo
urakoze cyane Wasafi reka twakire na Emmanuel uranyumva
urakoze cyane
Emmanuel
w'Amerika
wiriwe uri hehe
yego banyitabirusha abagabo Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda hagana mu Gatenga
yego
nk'uko rero mwatugejejeho iriya nsanganyamatsiko ku bantu bandura indwara zidakira uburyo kibafatwamo ubundi urebye inaha mu Rwanda usanga abo bantu bitabwaho cyane cyane urabona nk'abantu akenshi bafite ubwandu bwa sida bahabwa imiti y'ubuntu bakaba babasha kubaha amahugurwa agiye atandukanye kugira ngo babashe kwiyitaho ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo mu minsi basigaje hari nayo mpamvu usanga nanone leta igenda ishishikariza abantu kwipimisha hakiri kare kwipimisha buri amezi atandatu kugira ngo umenye uko umubiri wawe uhagaze ari naho bahera bafasha abantu bose abarwaye za diyabete abarwaye za hepatite ku buryo usanga mbese bose bagenda bafashwa muri rusange nubwo wenda hari abavukana ubundi bumuga butandukanye cyangwa izindi ndwara zidakira usanga ababyeyi babo bafite imyumvire iri hasi bigatuma abo bantu bagumishwa mu mago ntibegerezwe ubufasha cyangwa se begerezwa abayobozi ku buryo babasha kubitaho bikwiriye ariko ubundi usanga muri rusange leta ntacyo itagira mu gufasha abo bantu ahubwo ni uko usanga hari abaturage bamwe na bamwe bagifite imyumvire iri hasi ari nayo mpamvu njyewe nkabirusha abagabo guturuka mu Gatenga nashishikariza abanyarwanda bose ati twitabire kwipimisha waba urwaye cyangwa utarwaye kugira ngo ubashe kumenya uko umubiri wawe uhagaze ari nako nshimira uwo mutumirwa mwadutumiriye Ijwi rya Amerika ndabakunda kandi ndabashimiye kubw'ibiganiro byiza mutugezaho murakoze cyane
urakoze cyane Emmanuel natwe turabakunda
murakoze
Diane waboba nk'ibi ngibi yavuze byerekeranye n'abantu bakeneye gukangurwa hakorwa iki mu rwego rwo gufasha nk'imiryango irwaje abantu kugira ngo barusheho gusobanukirwa cyangwa se ibyaye nk'umwana ufite ubumuga aho kugira ngo bamurekere mu nzu hakorwa iki mu rwego rwo gufasha imiryango
murakoze icyo nabonye ni uko ubukangurambaga ni uguhozaho hari gahunda za leta yego zigenda zikangurira abantu kwita ku buzima bw'abantu bafite indwara zidakira kandi ko umuntu ari umuntu kugeza ku munota wa nyuma ariko uracyasanga mu muco n'imyumvire y'umuryango mugari w'abanyarwanda hari cya kintu cyo kwihangana cyo kwihanganisha umuntu cyo kuvuga ko niba uri kuribwa ugataka cyangwa ukabivuga uba y'ikigwari ugasanga aho kugira ngo abantu babone izo serivisi ni ukuri nubwo bari kubivuga gutyo ariko abaza inwezi tegereje ku bantu babona iriya miti y'ububabare ntago yo tubona usanga abantu bayigera bayibona ari bake kandi imiti ihari niyo mpamvu ngira ngo tufite amahirwe yo gukorera kuri radiyo mukaba muduha ibiganiro binyuranye abatwumva barushaho gusobanukirwa no gukangurira abandi amaradiyo nayo ni bumwe mu buryo twakoresha kuko hari abantu benshi usanga barwo
turababarira urubanza telefoni y'umutumirwa icitse reka twongere tumuhamagare Diane uranyumva
ndakumva
yari icitse telefoni yari icitse wakanguriraga abantu kuba bakwitabira serivisi bahabwa bakafata nk'imiti igabanya ububabare aho gukurikiza ibyo kuvuga ngo ushinyiriza
kuko n'imiti ya morphine iyingiyi iba igabanya ububabare ku rwego rwa nyuma nayo irahari kubera yuko hari amategeko menshi yatowe n'abadepite yerekana yuko kuribwa kure ku muntu agapfa ababara bibangamiye uburenganzira bwa muntu ku gihugu rero gifite ikibahiriza uburenganzira bwa muntu ntabwo twagombye kwibagirwa yuko umuntu agomba kubaho akanapfa mu cyubahiro adasinyaguriwe n'uburwayi uburwayi rero bukomeye kanseri diyabete iyo tugeze aho zica umuntu iyo atabonye serivisi za paliyatifu abapfuye mu gashinyaguro niyo mpamvu abanyarwanda benshi bagombye kumenya izo serivisi ku mavuriro ya leta hari n'abagiraneza benshi bagenda bazitanga aribo bagombye kumenyekana ariko na sosiyete nyarwanda yagombye kuva muri ikintu cy'umuco wo gushinyiriza abantu bakavurwa bagakurikiranwa
twakire na Ildefonse uranyumva uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
bo mfite inyunganizi nk'ebyiri ariko no gutuma umutumirwa kuko wumvise ko ari umuntu ufite ijwi rigera kure gusa icyo mvuga hari abantu nyine ego nibyo bavukana ubumuga budakira urugero hari nk'abana bavuka akagira nk'imyaka icyenda niba ari ukuvuka wenda tujuje igihe cyo kuvuka sinamenya akagira imyaka icyenda adashobora kuba yanicara atakitamika ibyo kurya mbese ababyeyi babafite nubwo hari abavuga ngo babyeyi ngo bafite ngo imyumvire ngo yo kutajyana abana ngo bakabahisha mu bikari aha abanyarwanda bageze nta muntu ugifite ubwenge buke bwo guhisha umwana mu gikari kandi tuzi ko abana n'ubumuga bafite agaciro hari n'ibyo bakora bibiteye n'imbere ndetse rero ababyeyi ahubwo bafite ikibazo cy'uko ibyo bigo bifasha abo bana bavukanye ubumuga budakira wenda bavukanye ubumuga bagira ibintu bigishwa kugira ngo bagire icyo bimarira amavuriro cyangwa se ibigo byakira abo bana birahenze cyane ku buryo ubusanga ikigo cyakira nk'abana giciriritse kiba cyasabwa nk'ibihumbi nka 200 cyangwa birenga buri kwezi kuri uwo mwana ugasanga nta mubyeyi wo mu byaro uciriritse wapfa kubona ayo mafaranga ubuvugizi cyangwa se wenda niba ari uburyo mituwere n'ubundi bwishingizi bwa rubanda rugufi bwakorana n'ibyo bigo abafite abo bana mu by'ukuri baba bari hirya no hino bandagahita uko waba atazi ko ubwo bufasha butangwa ahubwo serivisi zirahenze cyane urundi rugero hari indwara zitandura kandi zikomeye cyane abantu barwara wamugeza kwa muganga bakakubwira atazajya wenda akorerwa isuzuma cyangwa se gushyirwamo amaraso cyangwa se gufashwa mu bundi buryo bakubwira bati serivisi zajya utanga byibura miliyoni 1,500,000 byibura mu kwezi urwayi rero yabyumvise rugero yabyumvise azi ko mu rugo rwe nta n'ubutunzi bw'1,500,000 afite yose ntiyarenze ukwezi atarapfaye n'ibintu niboneye ibyo rero ikindi cya kabiri icya gatatu hari abantu njye nayibonye ku muntu umwe wo muri famiye yarwaye indwara nk'uko udakira arambwira ati mu Rwanda amategeko yacu ntibyaburamo niba urwaye imyaka irenga 7-8 uba mu bitaro kuki abadepite bacu baticara ngo badutorere amategeko niba umuntu abyihitiyemo kandi abishaka abona ko uburwayi bwe bugiye gusigaho mu muryango w'iheruheru akisabira byibura kuba yategura ishimwe cyangwa yahabwa ikinini runaka kimuhagarika ubuzima akigenda mu mahoro gusiga umuryango we mu bukene. Kuko Abanyarwanda bamwe baba bafite ibyo byifuzo, ariko nta tegeko ryemerera abaganga kubikora. Papa umuntu abe mu bitaro umuryango usimburane kumurwaza, kandi abizi neza ko atazakira, kandi amafaranga agenda mu muryango ari menshi, ahubwo agasiga abo mu muryango mu bukene. Numva rero bo bayobozi bazahura, urumva na minisitiri nta kuntu minisitiri wacu yahagura n'abandi bayobozi bakomeye b'igihugu, mutumye azagende abibaze, hanyuma nabagezeho icyo gitekerezo, niba bumva gikwiye kandi gifite ishingiro nabo bazabigeze ku badepite babe basora iryo tegeko babishyire ku murongo. Iyo ni cyo gitekerezo nari
nkifite. Iri defense, urakoze, urakoze rwose kuri izo nyunganizi. Madame Diane Mukasa uri defense ibyo avuga, aravuga akurikije ibintu yabayemo.
You have $46.
Diana uranyumva?
Genda kumva.
Ni telefoni yo umwe mu bari baduhamagaye icitse, reka dukomeze. Kuri ibi ngibi iri defense avuga, hari akantu avuzemo kajyana n'umuntu uvukana uburwayi cyangwa ubumuga. Aha twavugaga za ndwara zidakira, harimo kanseri, diyabete, indwara z'umutima n'izindi, mushobora gufasha abantu kubasha kubaho ubuzima umuntu yavuga ngo busanzwe, azi neza ko zidakira, akabona imiti imufasha kugabanya ububabare, akagirwa inama. Noneho uwavutse afite ubumuga, sinzi niba hari ahantu bishobora guhurira, uwavutse afite ubumuga we akagomba gutanga amafaranga menshi cyangwa se akaba mu rugo gusa, icyo bagombye kumukorera bagasabwa gutanga ibyo navuga ngo ni ibya mirenge nk'uko yavugaga ati birahenze, nabo bavukanye ubumuga busanzwe barafashwa?
Murakoze. Hari abavukanye ubumuga twabashyira mu byiciro bibiri. Idefense yavuze ati umwana wavukanye ubumuga, hari igihe usanga ubumuga bwakabije ku buryo uwa mwana akeneye kumenya abo muryango ukeneye kumufasha ku mirire, kubera ko afite ukuntu arya bidasanzwe akeneye gufashwa mu mirire yihariye. Hakaba igihe wa mwana usanga baramuryamishije igihe kirekire akagira ibisebe ku myanya imwe n'imwe y'umubiri we. Hakaba igihe usanga wa mwana adakoreye isuku ihagije ku mubiri we, ku buryo usanga byaramuviriyemo n'ubundi burwayi. Ibyo ubwo bufasha umwana arabubona buri muntu mituweli n'umuvuzi busanzwe no kwigisha umuryango. Mu mirenge imwe n'imwe dufite abantu bahuguwe, ubu tumaze kugira abantu 200 bigishijwe gufasha abantu mu ngo, gutanga ubuvuzi mu ngo, ku buryo mu tugari harimo byibuze abantu 200, utugari 100 turakomeje, ku buryo mu gihe kiza tuzagira mu tugari twose two mu gihugu. Ariko hagati aho ngaho n'abajyanama b'ubuzima bari mu tugari, bari muri mu tugari barigishijwe, nabo barahuguwe ku buryo igihe babonye mwene uwo mwana bamujyana ku kigo nderabuzima. Buri bigo nderabuzima byo mu Rwanda ariko centre de sante hari abantu babiri, abaforomokazi n'abaforomo babiri bahuguwe bigishijwe mu gufasha izo ndwara. Ndetse no muri universite abiga ubuvuzi ubuganga basigaye basohoka barangiza kwiga baramaze kubigisha ku buryo bafasha abo bantu, ku buryo abaganga bazajya basohoka muri iki gihe bazajya bavura nk'ibisanzwe, batajya bavura nk'indwara yindi izemo, ahubwo bazajya babafasha nk'ibisanzwe bikajya kuri mituweli bikajya no kuzinda siranse. Aho iyo defense yavugaga wenda ni hahandi bashaka kumushyira mu ishuri ridasanzwe ryihariye mu kigo se bamukurikirana ku buryo budasanzwe ariko atari iby'ubuvuzi, ahubwo ari kumufasha kugira ngo abane n'abandi bana. Aho ngaho hari gisanga ibyo bigo bitari muri gahunda ya minisiteri y'ubuzima, ariko mu birebana n'ubuzima, imibereho, kuvurwa, isuku, indwara zuririye ku bumuga, ibyo byose biri mu buvuzi busanzwe bwa leta, biri mu nshingano z'abavuzi bo ku bigo nderabuzima, abavuzi bo mu ngo bo leta yashyizeho n'amavuriro, igihe bananiye bakabajyana mu mavuriro manini kandi bikajya kuri mituweli. Ntekereza ko idefense akwiye kumenya ko ibyo bya mirenge ni igihe ari ukumujyana mu kigo azabamo kigamije kumufasha kwiga se amashuri yihariye, aho ngaho niho nta gice mbivugaho kinini. ariko ikindi kongera kuvuga ni izindwara zakera none edifonsa abaye nkuvuga ati hari igihe umuntu arwara imyaka irindwi umuryango ukamukurikirana aho ngaho ari kuvuga ibya kera hatari cure palliative kubera ko cure palliative ku rwego rw'isi iki ni ikiganiro gikunze kuza kuvuga abantu benshi bakunda kuganiraho ni impaka nyinshi abantu bakunze kuvuga batesi iyo umuntu arwaye kuki mutamuhekera uburenganzira agafata ikinini akwipfira ari byo bita etanazi mu ndimi z'amahanga iyo abantu batekereza cyane etanazi n'umushakashatsi burabyerekana kubera yuko hatari ubuzima bwiza hatari quality of life umuntu atabayeho neza kubera ko atinya ko azagira ububare bukabije ntabona imiti y'ububare kubera ko atatinya ko indwara izamushinyagurira ariko igihe hari ubuvuzi bwiteguye kumwakira mu biganza igihe cyose ari kuribwa akabona imiti y'ububare igihe cyose afite ikibazo cy'imyumvire atangiye kugira amahamuka atangiye gutekereza nabi akaba afite abantu bari hafi bamufasha kwiyakira kubyakira icyo gihe usanga intekerezo za etanazi zigabanuka rwose ziza kuba nyinshi kubera gutinya iminsi ya nyuma mibi ariko cure palliative zigamije kugira ngo iminsi ya nyuma ye kuba mibi cyane nk'uko abantu basanzwe babimenyereye niyo mpamvu rero etanazi ntabwo ari ikintu bazadisikitaho n'ukibonye cyamusobanura ngo cure palliative ahubwo ni isimbura izo ntekerezo zo kwiyahura urumva hari
yego gatoya ariko mbere yuko twakira undi muntu Idefonse uko yavugaga avuga ibyo bya itanazi nk'uko ubisobanuye wumvaga asa nk'ubifata mu buryo rusange avuga ati hari abantu babishaka ukumva asa nk'abavuga ko ari benshi babikeneye cyangwa se babyifuza ariko kubera ko nta tegeko ryemerera abaganga kubikora bakaba badashobora kubona iyo serivisi mwebwe hari abo mwigeze mubona baza babagana bashaka serivisi nk'iyo ngiyo
cyane bagiye baza batugana bashaka izo serivisi bitewe n'ubuhamya bwinshi ariko bamara kubona cure palliative ugasanga umuntu arisubiye tuvuge hari n'urugero rw'umurwayi umwe rwose ntabwo navuga izina rye ariko namutangaho urugero kugira ngo dufashe abandi yari yaragize kanseri y'inkondo y'umura ni umudamu noneho ikajya igira umwuka mubi izo serivisi cure palliative zari zidahari noneho kubera umudamu w'umunyarwandakazi imyanya ndangagitsina harafite umwuka mubi abakitsi baraza kumva ntiyishimye akumva akagira isoni za kinyarwanda ajya kwigunga ariheba ageze igihe atavuga baravuga bati kanseri igiye kumwica urumva niba utarya warigunze warihebye urananuka cyane bidasanzwe umubiri wawe ucika intege burundu noneho cure palliative twigisha abaganga kumenya neza ikibazo umuntu afite ikibazo umuntu aba afite ari indwara y'impagarike cyangwa se indwara fizike gusa iyo kanseri aho gusanga izo ndwara zakira umuntu anarwaye indwara zo mu mutwe z'imitekerereze n'indwara z'imyemerere ku buryo abaganga bumvuga bahuguwe cyangwa bigishijwe biga icyo bita holistic ubufasha bw'umuntu muri rusange ubufasha bw'umuntu wese uwo mudamu yaje gufatwa impumuro mbi yagenda atangira kurya ibiro biragaruka umudamu aravuga asubira mu buzima busanzwe bivuga ngo icyo gihe cya mbere yatekereje kwiyahura niyo mpamvu yanize ijwi riragenda burundu amaze kuba ubufasha yaragarutse yongera aganira n'abana be ababwira amagambo ya nyuma niba ari kanseri igeze kure afata isakaramentu rya nyuma iyo ari mu gatulika araraga niba adashaka gusiga abana be muri konfuri cyangwa mu bibazo agenda mu cyubahiro
murakoze kudusobanurira reka twakire na Federico wiriwe neza
ego mwiriwe neza
ni wakoze kutwihanganira twamaze akanya turimo gusubiza ibibazo bindi ariko wihanganye nuko ikibazo cyabo cyangwa igitekerezo
ego bitewe n'uburyo undi muntu arayangotse mu Burundi urabona ko iradiyo y'ijwi rya Amerika tutayumviriza neza nabyo nsanga ikiganiro cyatanguye sinari numvise ibyo mwari ko muravuga neza ariko maze kumva ari bicanye n'iby'ubuvuzi nashimye kugira icyo nakwibariza muganga ni ukuvuga njyewe mfite ikibazo gikomeye cyane rwose icyo kibazo nkaba ndakimaranye nk'imyaka nk'itanu
yego ariko umenye ko ntabwo turi bujye mu byerekeranye no gusuzuma niba ari inama wifuza ashobora kuguha araziguha kubera ko ari no mu Rwanda atari mu Burundi ariko ngaho ibariza
ni ukuvuga numvise ko mwari ko muravuga ku bijyanye n'indwara zishobora kuba zidakira ariko nanjye hari indwara yafashe iyo ngwara imaze kumfata no kuvuga nayo imaranye imyaka itandatu iyo ngwara nayo ukuntu yaje ubu turiko turavugana nashobora kumva ngite nk'ubwo babwishi cyane rwose nk'ubumenga umuntu araje kungirira nabi nk'ubumenga barace kumfata numva byarankomereye cyane rwose kandi igera no nka mahoro ahantu hariho hose mbane
wagerageje kwivuza wegereye abaganga Federico wegereye abaganga
umuganga negereye niyamvuye ahubwo yambwiye ngo ashobora ngo kuba mfite ikibazo ngo kihahamuka ngo ibyo ngo naba ngo narabonye ariko sinumva yuko ibyo naba narabonye nabyo bishobora kuba byokaba bintera ubwo umwanya
guma hafi bakubwire
nagufasha hari akamenyero dufite mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane muri ibintu bihugu byacu byo muri Afurika ingendo umuntu utagenda utaraza cyane twikizemo yuko indwara z'umubiri zisanzwe arizo ndwara zonyine izi tubona n'amazi malariya diyabete kanseri arizo ndwara gusa ariko n'indwara zo mu byiyumviro no mu mutwe nubwo zitagaragara ni indwara kandi zivurwa ni ukuvuga ngo uburyo twivuza n'uburyo tuvurwa nabwo bugira uruhare mu buzima tugira ni ukuvuga ngo igihe ufite ibyo bimenyetso nawe ukumva ko umaranye igihe by'ubwoba bukabije ugomba rwose gukomeza ugashaka umuganga ntucike intege kandi umuganga ntabwo ari uyu w'ibinini gusa hari n'abaganga barebana n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa n'imbaraga reka nekubwita uburwayi n'imbaraga nkeya zo mu mutwe cyane cyane yuko mu Burundi cyangwa se no muri iyi si abantu bavuga n'ibibazo byinshi ushobora kubafata mu mutwe kuko bamenyere ko ijye kwivuza mu mutwe biyasebye ntabwo ari byiza urwaye indwara ikomeye bakayita amazina menshi ariko ubutwari bwa mbere na mbere ni ukwivuza baca umugani mu kinyarwanda sinzi niba i Burundi uhari ujya gukira indwara irayirata komeza ujye kwa muganga no kwa muganga wo mu mutwe ujyeyo kugira ngo utagira ikibazo
hari n'umuganga twigeze kujya tubatumirira ndumva ari mediatrice nimubona yajyaga tuganira ku bijyanye n'ubwo buzima bwo mu mutwe ubwo rero nawe yaramutse abishoboye yamwegera cyangwa se akajya no ku bandi aho kugira ngo umuntu amubwire ngo nihahamuka ntabwo ni ibintu bigomba kugaruka nihahamuka na ryo umuntu agira uko abyifata uko arafashwa akamenya uko abyifata ubwo rero Federico wakora ibishoboka byose ugakomeza kwegera abaganga hamwe bitashoboka ukajya ahandi
murakoze nicyo kibazo narivise
urakoze nawe twakire Jado
Halo.
Uriwe
cyane.
Uri he?
Ni mu gihugu Burundi ku ntega munara Kirundo.
Yego.
Muri kuri centre Kigali.
Yego, mumeze mute aho ngaho?
Ni saa kwere turashima.
Nuko. Ikibazo cyawe cyangwa icyiyumvira?
Ni kuvuga kicazi na cyagatekereza nari mfise. Hari ukuntu umurwayi bivaye n'ukuntu bamufashemo ashobora gupfa atari bwagere kapfa kubera utashe kumwegereza gutyo ugasanga ashajya uramuremesha umureke yuko nawe ari nk'umuntu nk'uyundi kubera iyo ndwara widakira ashobora nyine guca nawe agira ihamu ugasanga agize ikibazo ariko rero akabazo nari mfite none kubera iki nk'ubu ubishitse hari ingwara usanga nyine zidakira kandi bikaba ngombwa yuko zinandukira n'abantu none nagenda amaze mutumire nk'ubu ko imiryango hari ukuntu icyitamo gushyira kugeza kure uwo muntu none nk'ubu wumva kubambwije kure wumva wowe ari babimutarabijyango bitari sekiriti umutarabi umutekano wabo kugira ngo umuntu ntaze bandikize nk'iyo ndwara reka kaze nshaka kumubaza kubera hari ingwara usanga nyine zandikira gusa umuntu agasanga nyine umuntu we niyo muheba kubera agwaye mu gukana aranye n'agasangiye na miyegereza kubera iyo ndwara bityo usanga rero ntibukabiyegeretse kubera nyine izo ndwara zabo ziba zidakira kuko burya ikindi nacyo hari ukuntu usanga mu navuga mu mavuriro amwe n'amwe hari ukuntu n'ukuntu bafata abo bantu usanga rero batagiye nyine bararemesha nabo hano nyine bagize ikibazo nyine murakoze cyane mugire umunsi mwiza
yego nawe urakoze ugira umunsi mwiza Jado hanyuma uratwumva ku murongo tukugumishaho kugira ngo wumve igisubizo cyangwa
ni mu nyishurire ko nta kibazo
bugumye hafi rero ubwo agusubiza Diane Zado rwose arimo aravuga ikibazo cy'indwara zidakira ariko kandi ishobora kuba yakwandura umuntu yakwifata ate kugira ngo adatererana umurwayi we mu rugo amufashe ariko kandi nawe yirinde kwandura
urakoze abundi Zado indwara zidakeke kandi tuzi iyo ariyo ariko amahirwe ariho nuko indwara zidakira hafi ya zose ntabwo zandura
sinzi ashobora kuba yashaka kuvuga yenda nka sida
HIV umugera wa sida mu kirundi ngo niko mubyita niyo ndwara idakira yandura nawo izindi ndwara zose zidakira ikintu zihuriyeho nuko ntabwo zandura kandi uburyo bwo kwirinda umugera wa sida twese turabuzi ni ukwirinda guhura n'amaraso ye kuri maso yawe amaraso y'umurwayi yinjira agera ku yawe kuri ikindi ni uko batakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ubundi umurwayi ufite sida arafashwa ararwazwa nta kibazo abantu n'abantu mu muryango bisanzwe nta kibazo izi ndwara zakira yo kanseri diyabete indwara z'imitima ntabwo zandura iyo uri kuvuga niba yandura wayimbwira ariko indwara yandura zihuriye yuko zirarakira buriya
Zado hari indwara yindi watekerezaga uretse iyo ngiyo twari tuvuze ya sida mu mugera wa sida ushobora kwandura hari iyindi watekerezaga Zado telefoni ye ngo yacitse iyo ahaba yari kutubwira niba hari iyindi umuntu akagerageza kumusobanurira neza Diane ni hehe noneho mwumva hakwiye gushyirwa ingufu mu kunonosora ibijyanye n'ubuvuzi cyangwa se n'ubufasha buhabwa abo bantu bafite indwara zidakira cyangwa imiryango yabo
murakoze haramutse hari abaganga b'amavuriro yo mu Rwanda no mu Burundi no muri kano gace kacu bari kutwumva ku baganga ndashyira imbaraga cyane mu kiganiro n'umwanya bahana hagati yabo indwara zidakira ntabwo zivurwa zihuta bisaba yuko umurwayi ahabwa umwanya ukamwumva ukamenya neza neza aho bipfira cyangwa ahakeneye ubufasha kubera yuko buri indwara iba yavuyeho kuko yo ntabwo iri bukire ubona ugiye kureba umuntu ndakangurira abaganga ibigo by'amayuniversite bishobotse baze muri iyi nama kugira ngo bumve barusheho kumenya icyo bakora kuko aho hari ikibazo usanga serivisi zirahari abarwayi ntabwo bazibona n'abaganga usanga hari igihe zitatanzwe atari uko bafite ubushake bukeya ahubwo ari uko batamenye nkaba nagira ngo mbakangurire kuza muri iyi nama mpuzamahanga tugize amahirwe yarahari tuzina iminsi itatu ariko noneho ngira ngo barusheho kumva yuko ubuvuzi bw'indwara zikomeye zidakira zigeza ku minsi ya nyuma burahari kandi ni ngombwa cyane burakenewe ari abarwayi babigiremo uruhare ari umuryango ubigiremo uruhare bavuze umuntu be kumugumisha mu rugo be gucika intege hari wambwiye ngo bamara imyaka irindwi mu bitaro yagize kubivuga ni idefonse ntabwo bikwiriye ko umuntu amara imyaka irindwi mu bitaro afite umuryango icyagomba gukorwa na muganga kiba cyakozwe mu mezi atatu ya mbere iyo myaka irindwi rero mu bitaro haba hari ikibazo hagati y'ibitaro n'umuryango we kuko yagombye gusubizwa mu muryango we umuryango ukamugaburira cyangwa se ukamugemurira mu muryango n'abaturanyi bakamusura ubufasha yabonaga kwa muganga akenshi usanga ari ubufasha yabonera no mu rugo umurwayi akabonera ubufasha hafi yiwe icyo ni kimwe kandi bisigaye biri gukorwa mu mavuriro menshi umurwayi yamaze amezi atatu anatanu asubira mu rugo agakurikiranirwa mu rugo akitabwaho n'umuryango we bafatanyije n'abaganga kandi ntababaye nkawe n'ikibazo
byorohereza n'umuryango ugomba gusiragira bagemura bajya ko hari n'umugomba kumurwaza iyo bari kumwe mu rugo biroroha
binahuza umuryango n'umurwayi ntihakagire bitana ba mwana ngo nararembye mbura banyitaho umuryango wanjye ugasanga iyo umuntu kuko wese palliative zigamije yuko umuntu niyo yanapfuye apfa mu cyubahiro turwanya yuko rero umuntu yakwigendera umuryango ufite amakimbirane agasiga amakimbirane yaturutse ku burwayi bwe mu muryango ugasanga asize abateye umutima kuvuga ngo ntabwo twamukurikiranye kanaka ntiyamurwaje kubera ko hari kure kubera ko arwaye igihe kirekire materini ya separatifu avuga ko ari fatigue yatwanya abamuvuraga bagize fatigue kubera imyaka irindwi umunani ariko yagiye mu rugo iyo bikozwe neza iyo fatigue ntabwo izo
Yego. Radio ya America i Washington DC mu kintu no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga aho tuvuga ku bufasha buhabwa abarwayi bafite uburwayi budakira aribyo bita palliative care cyangwa se soins palliatifs. Tukaba turi kumwe n'umuhuza bikorwa wa palliative care ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cya Ministeri y'ubuzima mu Rwanda. Nagira ngo noneho dukomeze tujya ku murongo wa telefone twakiri na Gaspard. Gaspard. Wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu Bugesera.
Wongerejwe. Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Na ukuvuga ngo kuri ibyo insanganyamatsiko muri muraganiraho. Ni nziza kandi biba byiza ko iyo abaganga babashije kwegera nko ku barwayi bakabaha serivisi zinyuze. Kugira ngo n'ababagana nabo babone ko baba bishimiye. Ariko harimo abantu ba mugeni bagenda bagira imbogamizi nk'aho bafite indwara zidakira, ugasanga ntabwo bitabwaho neza.
Gute?
Ariko usanga nk'umuganga usanga atareba neza nk'abarwayi, ugasanga afite ibindi ahugiyemo, ugasanga serivisi ari gutanga ntabwo imeze neza.
Ahugiye mu biki? Ko batagikoresha na telefone mu gihe cy'akazi?
Hari abo usanga bagenda bagasanga bagikana rwihishwa. Baba zifite kuba bazifite rwose pe, barazigendana kabisa.
Naho se wamuko
nahagana hehe?
Aho se wamukobwa umwe agatukisha bose?
Nyine aho ndiye kugira
usanga nko nkivuriro gihe nk'ahantu umuntu.
Yego.
Ubu ngubu rwose nzi ko yenda zejo zejo nagiyeyo pe.
Ni hehe rero niho yakubazaga?
Mbo hano ku bitaro bya Gashora.
Ya Gashora?
Usanga serivisi nyine pe igenda neza pe. Ariko
ikigo nderabuzima cya Gashora?
Ariko harabo usanga nyine badatanga serivisi neza.
Okay, ni byiza nawe kuba mu jisho rya bagenzi banyu natwe turi jisho ry'abanyarwanda. Ni byiza nk'uko ubonye ko yatanze serivisi nabi, hari ahantu na muryango wanditseho customer care cyangwa se kureba ko serivisi atanzwe neza ku kigo nderabuzima. Cyangwa nimero za telefoni z'umuyobozi ziba ziri ku nzugi. Handitseho ngo igihe utabonye serivisi nziza urahamagara uyu nguyu. Ntabyo bashyize ku rugi rw'ivuriro ryabo kuri buri muryango?
Nyine biriho, ariko hari nk'umuntu aza nta telefone afite,
ngombwa
ko apfukiranwa gutya.
Ariko ushobora kuzandika ukaza guhamagara wanageze iyo ujya.
Harimo batabizirikana.
None se wewe warabikoze hagataho?
Narabikoze nyine, bagenda bagezaho bakavuga ati umuntu nyine tumaze iminsi na tatu mwigaho n'abaitaro bakabaza gukemura.
Ikivuze nicyo, hari igihe usanga hari abantu bananiwe mu buzima bwa buri munsi. Icyo twasanze muri soins palliatifs, ubwo ndabijyana muri ubwo buryo bwa palliatifs cyangwa se kuvura abarwayi bafite indwara zidakira, uko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu ndwara zikira, impfu z'abana, izi ndwara ziterwa n'umwanda ari isuku nkeya, izo twita indwara z'iterambere rikeya, niko abantu barushaho kugira icyizere cyo kubaho kirekire. Usanga abantu basigaye barushaho kurama. Mbere twari tugeze ku myaka 1940 nyuma y'amaherere yaguriye u Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko noneho ubu ngubu tugeze byibuze ku myaka hagati ya 64 gusubiza hejuru. Niko rero abantu benshi barushaho kugaragaza ziriya ndwara noneho z'imitima, imyijima, imitima kanseri. Uko ushobora kuzigaragaza ni uko nguko abantu basigaye bajya muri kafidesizwe uko nabyita, bakajya muri siporo rusange, bajya muri siporo rusange bakanabapima buri ku cyumweru ahantu henshi ngo umuco umaze kuba umuco. Ugasanga abantu bari bafite indwara bari bafite muri bo zitari zizwi, indwara z'imivuduko myinshi, indwara zinyuranye, noneho na za diyabete. Ugasanga amavuriro asigaye afite akazi kenshi cyane. Abaforomo rero n'abaganga nabo ni abantu, yego turi kubafasha kugira ngo babashe kugendana n'aho bigeze, ariko hari igishobora guhura nawe yananiwe, hari igishobora guhura nawe yagize akazi kenshi, nawe ni umuntu, kubyagaragaye yuko nabo bananirwa ugasanga bafite igibenye cy'uburwayi nabo bakagira imiti ikomeye ikabize bakagira umunaniro rwose ko ntabwo rwa service nziza ku buryo cyo palliative turi kuganaho ubwo bintu turimo turateganya ko mu gihe kiza n'abaganga saba tubahatekereza uko nabakeneye kwitabwaho reba kwita ku barwayi ba kanseri n'aba diabete n'indwara z'imitima buri munsi na uri umuntu kandi nawe ushaka kuzirwara niyo mpamvu tugira ngo n'abarwayi n'abanyarwanda bajye bagenda bumva kuko agira kwa muganga yabona batinze gatoya bagahita muri akaza ugasanga turabafata nk'atari abantu kandi nabo ni abantu simbarengera bagomba gutanga serivisi nziza cyane kandi ariko natwe banyarwanda twumve ko abaganga abaforomo nabo bafite akazi kenshi kandi cyane
yego Gaspari warangiza igitekerezo cyawe twakira abandi cyangwa ushobora gusoza niba hari ikindi warusigaje
bando marje narangiriza aho ngaho yenda icyo nabashishikariza nuko iyo ngingo ari nziza nkaganire ko kandi murakoze
urakoze cyane nawe turagushimiye
urakoze
ubwo rero tukomeze tuganira ku twakira n'ibindi bitekerezo by'abakozi b'ibya Amerika mutwihanganire telefone zabo zirimo ziracika zimwe na zimwe hari zirimo gushiramo n'amafaranga ariko turakomeza mu kanya tuganira kuri iki kibazo cya super palliative cyangwa se palliative care Diane ibyo murimo mudusobanurira hari nk'ibitaro bingahe umuntu ashobora kwifashisha afite nk'izo ndwara zidakira akeneye super palliative mu Rwanda
murakoze ibitaro bikuru byo mu Rwanda byose by'ama universite bifite serivisi za super palliative ibitaro by'uturere 42 nazo byo bifite serivisi za super palliative byibuze mu bitaro by'uturere byose harimo abantu batanu bize basobanukiwe na super palliative banazishinzwe noneho no mu bigo nderabuzima ejo twita centre de sante hagiye harimo byibuze abaforomo babiri bahuguwe ku buryo twifuza noneho ko abanyarwanda bashobora kumenya izo serivisi cyane noneho umuco wo kuvuga ngo umurwayi basandatu azakira turamucyuye najya gutegereza nagukiriho umurwayi basandatu azakira turamucyuye ajye kwitabwaho mu rugo cyangwa ajye kwitabwaho ku kigo nderabuzima cyegereye hafi yiwe yabe separatifuje ndava ngo hose noneho hari n'ibigo byigenga n'abapartneri bacu bafatanye ko rwa minisiteri y'ubuzima basigaye baratangije izo gahunda cyane ho mu bitaro bya Kibogora hariyo serivisi super palliative nziza bari mu ntara y'Iburengerazuba Bushenge bafite gahunda nziza ya super palliative mu Gatenga hari abasura abarwayi mu ngo kandi izo serivisi ni ubuntu mu Musanze mu Ruhengeri hari ikigo ikavuga ari ikigo cya serivisi super palliative inyamirambo abasiramu b'inyamirambo bafite programu nziza cyane isura abarwayi ifasha abarwayi harimo n'abaganga bafite ekipe rimwe ya super palliative barimo gushaka kugira ngo bagere i Rwamagana ku basiramu muganda hagaho kuvuga ngo n'abasiramu ku mushinga wafite i Rwamagana w'abasiramu n'i Nyanza ku buryo izo serivisi ari muri leta zirahari ariko noneho hari n'abafatanyabikorwa ba minisiteri y'ubuzima bari gutangiza ibyo bigo bari kugenda bafasha abantu kubaho mu cyubahiro n'ubwarwaye indwara ikomeye idakira
bamwakiriye rero umurwayi bamwakiriye mu kigo akaba ariho ari ya nta mafaranga bamusaba icyo gihe babazi ko yakoresheje menshi yenda mu kwivuza mu kugura imiti kugeza aho noneho amenya ko n'uburwayi bugeze kure atazakira izo serivisi zose azibonera ubuntu na ya miti y'ububabare mwavugaga nka morphine byose abibonera ubuntu
imiti y'ububabare morphine yo ni ubuntu ahose haba muri leta haba muri prive ku murwayi wa super palliative mu gihugu cyose ku buryo ntabwo rwose umuntu yagombye kuyishyura noneho ku bafatanya ko rwa minisiteri y'ubuzima abenshi ntabwo bishyuza abenshi bagenda bagerageza kutishyuza izo serivisi nkabona babwiye ntabwo bishyuza kandi noneho no kuri mituweli ku bigo bya leta super palliative ziri mu buvuzi busanzwe bishyurwa na mituweli ku buryo ugiye kwivuza mu kigo nderabuzima cyangwa ukeneye umurwayi wawe ashaka uriya muti w'ububabare budasanzwe afite impapuro z'umuganga z'uko aje gufata umuti ari no murwaza abasha kujya kumufatira noneho ubu ngubu kuko tuba tubati yaryamye kumubyutsa buri munsi ajye kuzana umuti no murwaza n'umuvuzi wo mu rugo bano turi kujya dushyiraho ahanyuranye babasha kujya no kuyumuzanira kugeza uyu munsi ntabwo wishyurwa n'igihe uzaba uri kwishyura iyo serivisi uzaba wamaze kugera kuri mituweli ku buryo uzajya wishyura nk'indi yose ya mituweli.
Ese uyu muti wa tuvuge uwo muti wa morphine ukora ku bantu bose ukabagabanyiriza ububabare nk'inahangaha ubona hari imiti itandukanye batanga igabanya ububabare bitewe n'umuntu bitewe naho ababara cyangwa se bitewe n'uko umuti uyu n'uyu utakishoboye ubwo babare akeneye indurenzeho cyangwa wo mu bundi bwoko hari ndetse n'abayigiraho akamenyero bya bindi bavuga addiction agahora yumva ashaka gukomeza gufata iyo miti mwebwe mufite imiti itandukanye mukoresha cyangwa n'uyu nguyu wa morphine gusa ku bantu bose?
Hari imiti itandukanye bitewe n'ububabare bw'umuntu, ni ukuvuga ngo morphine iza hahandi ububabare bugeze ku cyiciro cya nyuma cya gatatu, naho indi miti isanzwe y'ububabare ku cyiciro cya mbere ku cyiciro cya kabiri n'icya gatatu hari imiti isanzwe nayo iri ku mituweli y'ububabare bitewe n'ububabare umurwayi afite. Impamvu morphine tuyivuga cyane tuyikorera ubuvugizi ni uko OMS ariyo yatanzeho rekomandasiyo ku rwego rw'isi nk'aho ari umuti umuntu ashaka kuwugira kirekire ugabanya ububabare. Ni morphine nayo ikoze mu buryo bwa solution y'amazi ifata abantu kuko abantu barembyeye gisanga kumira ibinini guterwa inshinge za buri gihe bitaborohera. Morphine y'amazi nk'uko umuntu anywa amazi niyo tuba turi kuvuga cyane ahanini niyo igabanya ububabare hafi ya bwose ukuyemo nk'amakanseri y'amagufa nayo afite indi miti nayo hano mu Rwanda irahari ariko indwara nyinshi ziganisha kuri separiyative morphine niyo imiti yo komanda nk'umuti mwiza udatera addiction cyane kuko hari iyindi mu Rwanda twakoresha bakoresha mu bundi buvuzi bugabanya ububabare bwihuse atari ububabare bw'igihe kirekire usanga ari umuti umuntu agomba kunywa iminsi itatu ibiri aya muti mu gihe kirekire amutera addiction arizo zitwa petidine nayo iri muri groupe ya imwe na morphine ariko yitwa opioids.
Iyo niyo irimo guca ibintu ni nahangaha.
Yego, niyo mpamvu turi kuvuga turi kuzamura cyane kwizo kuri morphine solution kubera yuko iri slow release kandi sinzi uko ndibivuga ishyira mu muntu vuba kandi noneho igenda ijye kuri receptors za durere gusa z'ububabare gusa niyo iyo udafite ububabare mu mubiri wawe ntacyo iri bufashe ni gutere ku kuba addicted cyangwa se kumva uri hayi wanyweye ikiyobyabwenge sinzi uko ndibivuga mu Kinyarwanda.
Nibyo bituma na maswingi cyangwa sinzi ibintu njya numva bivuga ari hayi
kandi ari hayi ntabwo nzi uko ndibisobanura. Iyo solution dukoresha kuko tuzi neza ko ijya mu giturage no hasi kugira ngo ibe ikiyobyabwenge ni uko isoba icyo bita booster. Booster ni uwundi muti uwusunika uyisunika kugira ngo ibashe kugira imbaraga zo kuba ikiyobyabwenge. Uwo muti rero iyo product iyo ntabwo niyo duprotecting ntabwo tuyivuga nta nubwo yinjira mu gihugu niyo duprotecting kugira ngo biragoranye kugira ngo morphine dukoreshe ya solution y'amazi ibe ikiyobyabwenge kubera yuko kugira ngo ikiyobyabwenge bayivane mu mazi bayikoremo ikiyobyabwenge hari booster. Booster bivuze ni ikintu kiragusunika kugira ngo kwe cyo ugomba gukora.
None se mudafite iyo booster mwabigenza gute kugira ngo ukeneye nyine uyikeneye wayibone kandi mudatuma yinjira mu gihugu?
Iyo booster ni kuvuga ntabwo yari umuti ntabwo tore nk'igihe cy'ikintu cyo palliative ntabwo iyo booster niyikeneye
ntabwo muyikeneye
ntabwo nyine kuyivuga.
Yego, okay. Ntakibazo.
Ntabwo nyine ko abantu bayimenya, icyo nyine kuvuga ni morphine solution kuko impamvu iyo solution tuyivuga cyane ni uko iragoranye kugira ngo ibe yavamo ikiyobyabwenge. Bisaba indi produit kugira ngo ibe ikiyobyabwenge.
Eh, tutari bunavuge rwose.
Iyo rero aha niyo bita iyisunika.
Yego.
Iyisunika kugira ngo ibe ikiyobyabwenge.
Yego, twakire na Samuel noneho. Samuel.
Karame.
Wiri uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Ye, ko watinze kuduhamagara se.
Ikibazo cyari cyare.
Birumvikana. Nuko. Nivugiraga, reka tuguhe umwanya noneho wibarize ikibazo cyawe cyangwa utange igitekerezo.
Ndashimira umutumirwa ku kiganiro kizaduhaye tugejejeho.
Yego.
Ku bantu bafite indwara zidakira.
tuzi ko kwivuza kwabo rimwe na rimwe ari bye bibasaba kwikora ku mufuka wa kandi rimwe na rimwe ubushobozi bukaba ari buke nta kuntu bakorohereza abo baturage badafite ubushobozi bwinshi igiciro cy'imiti bafatana bakakigabanya
igiciro cy'imiti yavuze ariko ko na mitiweli ikora ukomeza ubwo hanyuma ubwo araza kugusubiza
hari aho mitiweli ko ari naho kubera uburwayi ufite ari igihe biba ngombwa ko urenga icyo cyiciro cya mitiweli wese
ufite nk'urugero rw'imiti
ntabwo waba ufite nka kanseri wenda yo ku bwonko umuryango mitiweli izakuvuza ijana ku ijana imiti ikoze ku mufuka
Samweli
iye ni Samweli
karame
Samweli ahubwo nuko utamenya hari ukuntu abantu batari serivisi bahabwa buriya mituweli hari ukuntu wagira ngo ahari bayisuzuguye uzi yuko buriya kanseri iyo wivuje ku kigo nderabuzima bagakeka ko waba ufite kanseri bagahita kohereza ku ivuriro rikuru ry'akarere utangiye gutona serivisi kuri mituweli ku buryo ibigo by'akarere birasa kohereza kuri sehashika na sehashika ibasha kohereza fayisari mituweli hose ni kanombe na cya cyuma cya radiyoterapi kimwe gisubizo twajyaga kureba mu buhinde abantu benshi bajya kureba mu buhinde ni murago bikanombe kandi kuri mituweli
iyo byanze mu rwanda bakakuzana
kubera yuko bakeka ko iyo mituweli itageraho hose aho abyishyura niho ngira ngo Samweli ubyumve unabwiye n'abaturanyi ni uko ntabwo mituweli uburyo mituweli yubatse ntabwo ushobora kuva mu rugo guhita ujya kuri sehashika cyangwa guhita ujya kuri fayisari ugomba kubanza guca ku kigo nderabuzima mwegeranye kugira ngo barebe ko ubwo buvuzi babuguha basanga batabushoboye agahita kwihutisha kujyana ku ivuriro rikuru ry'akarere aho ngaho niho abantu benshi baba batazi ugasanga arasiragira kubera kutamenya uko sisitemu cyangwa se ibigo nderabuzima byubatse muri mituweli ugasanga umuntu abashije kumenya ahasa nuko abigenza ariko iyo uhereye ku kigo nderabuzima muturanye bakajya bakavuga ati ntabwo twabishobora bahita bakoherereza ku bitaro bikuru by'akarere bikareba ibyo bishoboye bisabwe gukorera vuba vuba basanga aricyo badashoboye bakakohereza ku bitaro bikuru nanone bya referanse cyangwa se bya universite CHK CHUB Kanombe naho banirwa hari serivisi noneho batangira guhanahana zirimo n'iziherwa muri fayisari n'ibaye ngombwa iyo byaciye muri izo nzira mituweli irakora ni mituweli ugenda ukoresha gusa icyo fayisari yanga cyangwa se hashika ni ukukubona utaregeze uta mu zindi nzira wenda wabasha kuba wakwivuriza hafi y'iwawe bakakuvura mu buryo buhenze kandi byawe uvurirwe hehe hafi y'iwawe ikigo nderabuzima ariko bakavuga n'uwundi muntu urembye
ndumva bisobanutse rwose
ubu birasaba kuzongera ubukangurambaga benshi mu midugudu
wabyumvise nawe ubwo bintu umwe rero
ndagutumye ndagutumye kuko abantu cyane cyane ba kanseri bisaba ko bihuta kanseri zirakira iyo zavuwe kare nubwo ndi kuvuga tuye pariyative icyo dufite ngira ngo abakurikira radiyo babyumve abanyarwanda bakurikira radiyo n'abandi bakurikira ni uko abantu benshi baza kwivuza barakererewe abantu dukunda ubuzima ni byiza tugomba kubukunda ubuzima ni bwiza mu kubukunda no kwivuza ni ngombwa
yego rero mu masegonda icumi gusa dusigaranye ni mutange inama muri rusange muri make
murakoze nagira ngo mbashimire ariko yone inama ntanga ndatanga inama z'uko abanyarwanda bamenya serivisi ziri mu gihugu bakazikoresha ni izabo nibo bazishyiriweho hari serivisi zo kurinda indwara zidakira hari serivisi zo kuvura indwara zidakira hari na serivisi za preparative igihe indwara yanze gukira kandi ziri mu gihugu cyose ni uburenganzira bwa muntu kubaho ukarwara ukarinda unitahira uri mu cyubahiro cya kimuntu ikindi nagira ngo mbakangurire abaganga abaforomo abantu bose babishaka amayuniversite kuza mu nama mpuzamahanga kuri preparative izabera mu Rwanda ni inama ikomeye nziza izabera irimo abantu bose mpuzamahanga n'umuguke ku palliative.
Yego, Diane urakoze cyane, numuhuza bikorwa wa palliative care cyangwa se palliative ku rwego rw'igihugu mu Rwanda. Ndamushimiye cyane ku bisobanuro yatanze ku buhanga bw'ibyuma. Hari Dane yarafatanije na Fatil Gebeho kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwese rero aho muri tubashimiye kwa mwateze amatwi n'ibitekerezo mwaduhaye ndetse n'inama n'inyunganizi. Mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.